Zote ndo ya nakula zake ya fifite oke kale fote kolanganze mweme ketere sente unobula mbulinga chivana mumusana waku fukirira fukiririra weyazi yakela yasigala zinoga zikondela ziruma asitukane yekinira muna kumakina na wakaire mwangu waku mwoka ya kwezi kutakanya tochevuma tule tule zote nyingine tutapata kesho katikola kola funa wazifuna tewerumia pamochi kunta sukuka mwole kuza kutuyanya ule nyama sikambula unote encha nokola leo tule zote kaya sete pesa tuye tule tule zote kona dansi chesa tuye tuye lire sete enjoy you money money. Shorty, shorty. So choose to be happy every night and day. Pesa ni tam, tam, tam. Yadofunye yo sam, sam. Call all your friends to come. Tichanga mushi dandam. Otava na bando na chochi cham. Obera tiwebo wa. Wano mbuku mira mwenye mira mudigida muwala jika mwenye nyanye nyamu. Wenzangu kumbuka kutafutela kila ukiamuka. Binyaji utanunua adina shikada wata kutambua. Pesa sisumbuka, weno kana busoka kambuka. Laba yoka zemi mwala chitolia, ogenda kukwa. Gaya sete pesa, tuye tuye tule tule zote. Kona dansi chesa, tuye tuye tule lire sete. Enjoy your money money, hey! Life is shorty shorty. So choose to be happy every night and day. Enjoy your money. Kila siku inapopita, hey, 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 hey. Ndivyo na kifo kinasonga, hey, 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 hey. Kula unazopata maisha naisha, hey, 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 hey. Echovulia techimpita kumumuanga nchiyoya. Terekereza vichive valinze wano kunyaga. Meketa meketa kukungege na kayocha kanyama. Every day don't miss it. I enjoy my money. Money, 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 money. Hey, 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 hey. Sento ligenda na meka muko fini. Hey, 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 hey. Sibo muti mwafuna kuwala wachi. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Kusente zo jiranga noru mako. Olumbe lutaiza nobu kodio. Zokwe kaziri gawa nwabara webo. Guba kusibie mainja na nkokoto. Kaleno jiranga noli yako. Teziwera nevoso komera dodo. Gaya nusu kolanga nze ebye ncha tunabira bankera. Gaya sente pesa, tuye tuye tule tule zote. Kona dansi chesa, tuye tuye tule lire sente. Enjoy your money money, hey! Life is shorty shorty. So choose to be happy every night and day. Kila siku inapopita, tuye tuye tule tule zote. Ndivyo na kifo kinasonga, tuye tuye tule lire sente.